waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. wararka maanta ee dalka Australia waxaa ka mid ah dad kale oo laga helay xanuunka coronavirus, xisbiga Greenka oo ku dhawaaqay xaalad degdega oo cimileed, iyo xisbiga Labourka oo ku baaqay in la caawiyo dadka adabku uu saameeyey. saddex qof oo kale ayaa laga helay xanuunka coronavirus dalkan Australia, taasoo tirada guud ka dhigaysa 29 kays dalka oo dhan. tan ayaa imanaysa iyadoo qofkii ugu horreeyey oo u dhintaa uu noqday 78 jir ka mid ahaa rakaabkii saarnaa markabka dalxiiska ee Diamond Princess. ninkan ayaa xanuunka laga helay isagoo ku karantiilnaa xarunta karantiilka Howard Springs oo ku dhow magaalada Darwin. saddex kays oo laba tahay New South Wales iyo mid Victoria ayaa dhammaantood u safray Iran, halkaas oo uu caabuqanu aad uga dilaacay ilaa haddana uu ku dilay in ka badan 100 qof. wasiirka caafimaadka gobolka New South Wales Brad Hassard ayaa ku boorinaya shacabka Australia inay la socdaan talooyinka maamulayaasha caafimaadka.
Australian health system and particularly New South Wales health system and the entire health system here in this country is doing an extraordinary job to look after people.
Nidaamka caafimaadka Australia, gaar ahaanka New South Wales ama gebi ahaanba dalka oo dhan, waxaa hayaan shaqo weyn oo ah inay dadka u shaqeeyaan. waxaan filaynaa haddii aad u baahato inay si wanaagsan wax kuugu qaban doonaan. hogaamiyaha xisbiga Greenka Adam Ban ayaa baarlamaanka horgeynaya hindisa sharciyeed uu si rasmi ah ugu dhawaaqayo in lagu jiro ama la galay xaalad cimilo oo degdega. hindisa sharciyeedkan ayaa ku qasbaya dowladda inay abuurto waxa uu ugu yeeray golo wasiira oo dagaal si wax looga qabto dhibaatada isbeddelka cimilada. hay-adaha dowladdana waa inay soo xigtaan xaaladda degdega ee isbeddelka cimilada marka ay samaynayaan siyaasadahooda, waana inay soo saaraan warbixin sannadlaha oo ku aadan sida ay u gudanayaan waajibaadkooda. hindisa sharciyeedkan ayaa waxaa sidoo kale taageeray xildhibaanada madaxa bannaan Sally Stiegel. Ms Stiegel ayaa sheegtay in baarlamaanka looga baahan yahay inuu qiro caqabadaha ay wajahayaan dhammaan shacabka Australia oo ah in adduunku uu sii kululaanayo, loona baahan yahay in tallaabo adag laga qaado inta waqtiga la haysto.
We saw this summer the impacts. We had the first climate refugees on the beach of Malakuta being evacuated by our navy forces.
waxaan aragnay xagaagan saameynta isbeddelka cimilada. waxaan aragnay qaxootigii ugu horreeyey oo cimilo oo joogay xeebaha Malakuta oo ay daad gureeyeen ciidanka baddu. bulshooyin ayaa guryahooda ka bixi waayey asbuucyo heerka hawada oo xumaatay awgeed. qiiq ayaana hareeyey magaalooyinkeena maalmo dhan. mooshin xaaladda degdega oo cimilada oo baarlamaanka la horgeeyey Oktoobar sanadka la soo dhaafay ayaa 4 cod ka dhimanaatay in la ansixiyo. xisbiga Labourka ayaa ugu baaqaya dowladda federaalka inay ganacsatada yaryar ee meelaha dabku saameeyey ay siiso lacaga cayra muddo 6 bilood si looga caawiyo inay mushaar siin karaan shaqaalahooda. qorshahan ayaa ganacsatada shuruudaha buuxiyo siinaysa lacag u dhiganta tan la siiyo dadka shaqadoonka ah, qof kasta oo shaqeeya full time. lacagta la mida ayaa la bixiyey markii Labourku dowladda ahayeen kadib duufaantii Yasi. afhayeenka Labourka u qaabilsan arrimaha shaqada Brendan O'Connor ayaa sheegay in ka yar 500 araajida deynta ay ku dalbanayaan ganacsatadu la ansixiyey.
This is way too slow for small businesses. And if these businesses fall over, this is going to have a
waa mid aad gaabis ugu ah ganacsatada yaryar. haddii ay ganacsatadaas yaryar ay kacaan, waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalaha gobolka. waxaan aragnaa inay si gaar ah aad u saameynayso hay-adaha dalxiiska iyo martigelinta. haddana waa saadaasha hawada Brito oo talaada ah. magaalada Perth waa cadceed 31, Adelaide roobab ayaa la filayaa 12, Melbourne inta badan waa daruuro iyo 12, Brisbane inta badan waa cadceed iyo 32, halka Sydney xoogaa roobab aan shuux la filayo 23°. intaasna waxaa noogu eeg wararkeenii Australia ee maanta oo ah Isniin bisha Febraayo 3.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale, ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.